yamde joy yabbore ka mintaji chapande tati dande studio kala ngone kettini don min Omar Hamad janganton habaruji modon do masinaje den gondi seni isiaka nani ko e majji dental syndicaji gollobe do e nder leddi meden Niger bi kambe jamray e beyda golo cede ne ban gazual hande subhanahu be murtini derol do nder nyame e famminde nimbe min gartana on do majjum ko watto nimbe ujunaji jeetato bibbe leydi Nigeria doggoybe gan raf kejarande nagu to endan kaccina warde jodaade maradi fudditi cojjitaaki wuroji mu enda halal prefet madarum fano famina nimbe no golla wongol wontere yewtere me ende pindina hande yatana halado filla ballaga gollirde Niger der renugol bibbe wuro tawabe der no kuje tawdaade raf kejarande nagu kore jam hirtama yerno kalirno de der ko kibaruji meden gam battala be degol neban gazwal go lewru utu gomnanti leedi meden Niger kenga non dekiti jungo do derol ko talkur nalar hakunde mu e dental syndicaji ko joji are nonni kamjum e mbien ko joji nimbe na jar hawtade e nawtortobe are dum dow der majjum bi'en labi tati kamben woni ko hoja arande fu dum woni kojal adi farto gomnanti e hebande o fi mosalam kamjum e hojude labi alyade to mbien syndicaji kawjide fila kojo limbe yarde jale e are e nawtorte bunde fawade joni e nokkuje mbien dental syndicaji do koja e darude noy dum wawiri buyturde chatale dalila beedagon ne bankazual dental syndicaji gollobe ne Niger kawritirdi CGCL Niger CNT ISTN kanjo ESPT handen subako no be noddi hokkobe habaruji gam batte famminde nimbe dum woni mana jidal mabbe hakkunde mabbe horeje leydi meden Niger do filla beedagol ne bankazual ngon ngal dental syndicaji ne wi jamray e beedol cede ne bankazual ngal Hamidou Saidou secrétaire dum woni général décotodo do SG CGCL Niger nani ko wi Sakina Gesebo
L'ITN informe le gouvernement.
Dental ITN gal no andal gonalti wiide ke wala anya sakude kulle mun dum dow fi fe goto non non du ko nan no tilsina ko watta ko taweni yewtaru kaje limore wade soni deb do fi noy wonno jogira noy wonno gollira min miccintina horejo leydi Niger du gollal munum ka wona hawjaade fa woda kulle arzu kuji jiyaade leydi ndi gam batte alo de lato kulle no nafoje bibbe leydi tan ITN yardaaki do kero ko gouvernement haali e do fi beedel cedengol enda tirsen du kondan ni ko watta ko dum wartiri bolum gol do lawol ko jangol minin biya gomnati hoje laabi fukanudi do fi chaalde enam fatti du yaado wadna leydi meden kule de wawata
c'est preuve inutile aux conséquences imprévisibles
bien ni hojobe are be region di fano tawda kam en du kay e chaalde kesse mbiem dalila be dagol cede ne bangazual kanjum e torraji ko be gadante do boggi nonni yaade e habbinibe dum du fi non ko lati suulibe sanne Gidi Abdourahman bandi min ye yewti do e wobbe mabbe famenirbe hanoni
mene adobe himbe misali hano difa de a waddi lore mada a addi himbe na are mubbe de a dillo do lawol sey wi e gadda dum e dum men darti labi fu ko watta potal hebo amma me anna to moy men jahata fa lato loreji leydi go gara bitto accame e men dari dum du sadorna mawdan no meden gidi du woccina gamme fu men bibbe leydi gadobe kishi leydi mubbe han nonno bibbe leydi fu gadata kishi leydi mubbe
sawran kasa sike kishin kasafo
nani faware joni ni bi'e bibbe wuro leydi kaccina to enda Nigeria feroybe warde madarum fa jodaade gam batte ala kipitande pelle murtube cojji take der leydi mu en halal ngol lawol non lamu ngolo ardi be leydi Nigeria ko ki yerno prefet madarum fa Ibrahim Mamman lawali faminere o wi ko to ni be ujunaji jetato kambe woni ko hojata wuroje mu en Mohamed Mamman yottide makko
le mois de février
il a der leur février hubere shin hida hippita himbe wuro gon en fu dilloy bibbe bombe beedu e guli huberde en fu illa wakati on en himbe huberde en dam be gardo en Niger e be jododi himbe ame wala fu sadornango joni bal e joni ko horejo huberde en dam hala ni men noyi siriyade kotul mabbe joni balde tatini ko dum fuddi golle de enda gada habaru gumi hebi to horejo on enda o fammini kan ko be jari sogeji der wuro gon enda ko watta himbe wuro gon enda jodo der hakkilo fukkingo
pour mettre cette population en confiance
nani fawade joni bi en gattol cukalo ndo e l'école nangande be faabe timmina jande mabbe dur wonongo ardibe hawju leydi Niger e mballobe ardini gam hebaade ko buuti der go dur wadi ko gomnanti watti ardibe dina der ofi Suleiman Yakub limam julurde mawde de Bouza nani ko wi bandimi mamman ada tawado e jahangal ton
na horku dai
arande fu himbe tiida e ngarde Allah dunna du'a uuji gan ko wadi yi dum fu gan wadango himbe yewtereji pindinol do jande bikkoy dewoy e goroy minen modibbe min kinnoto minen poda hakkiloji himbe ko watta andal hebo gan annabijo mo julde e kisindan woni e mun holli wiide andal tefe e dum wajibi e gorko e debbo fu tefa andal e dum wajibi do biddo debbo tefa andal gal nafi hore mun gam misali de luktoroje robe golloobe duuda wakati jugon atawan gorko kan rimnata ongi i de ni robe no godi andal dowmun kambe dimnata
sai ko tantan den de region agadez idrissa almustafa no suka ummatore no lardudo tawdado bien tondam e jonde o tawa ciro zerin wodi du o fitajo non latido dermu o woni mo dan gurdam makko laru makko odo hadaimo ekitade gal golal dun sabi ko mo watta dande yade bandira makko lardube e nyemmi demo gan yoppude pide bara Ahmed Felan yettide makko
ina jar moto
ina mido mutina motoje mido tefa balla do mido yidi bandirabe am bongube be tefa goldal galbe gadi no buri garbinaki do labi mi wi'i dudal bongube no garbino do labi dundo wadai neddo no wodi juude mun didi no wodi sembe mun ko gollata denni no handi gollowa mi dewli der maggal an kayni ko kibum no dudi der gollal gal to gonga minen gidi bongube balle ngam be heda e garbinaki be keba be gada golle jungu dun no buitan talkaku Allah yettama mido heba ko firti muraduji
alhamdulillah
mbe ande sapo leru uto woni ko batu nyalande itanaade leede adunaaru gandawa di ladde wada dum dono le wakati no e yaade de koyde hitere do di dawadi ladde tawadi e birede do der Niger yeru no ardido sarus kajudo filla no kuje denade der minister hawjinde filla jaye e laddeji on wiri o wi di dawadi ladde o wi no kuje non denade ko watto dum bi en dawadi ladde chapande nay kamme woni ko tawa der park kolati hande gere mu en don torrede konenel gazibo abdullahi ali nani ko wi nafi sadam sirfo
avant les lions courent
den kerol gorga leydi Niger fu ar tawa dawadi ladde di enda hande de keda tan hara park w dom nenandu ko nan en ngada hono chapande nay ko yita en ngadi chefe maji jetati jonno hande edi torra sanne kanji dawadi ladde di bako boye dum enda far sayto lohogo do nangama lati do nangi hono rawan ladde rewru e wordu kanji chapanay ji adi non en der chefe jetati no mile kanji yato fa hande benen en jaadu Burkina Faso taydu ko da leydi de kay hadai hono himbe lohogo dawadi ladde di Niger ono nafaka ko ay hedde dawadi ladde di ni woni hono yiltobe gam batte yewde kulle be ni wonde ngari no jidi yedo no wodan leydi di minister ameni yami leydi Burkina Faso leydi bene endar law noto ko be kada do wala di endam lo he der leede mabbe leede Niger no wodi dekol jungudo do leji kewdi ko wadi ko rento dawa ladde di to tawa fu e der leede
que le Niger a ratifié qui protège les lions
fa hande ni gambata ala de nyalande itanaade dawa di ladde dum muyi yaade yode der hoggo tarifi indi tirango musée national Boubou Hamado ne nyamay noy di dawa di birira ila Idrissa Kawjido cellal di dawadi nani ko wi Ali Tajir Ahmed
ici au musée national
do der hoggo tarif de nyamay musée Boubou Hamma min godana musuji ladde tati gori didi e rewru woturu didi den no heedi fara goldirde den woturu dundo fara sengo onarem wakati ko garmi doni mi tawana kanji nay woturu wati der majji kando nayolno gondi doni di galana dubi sappo yaade dubi sappo e tati watunu dun wodana dubi sappo e jetti do ko ewata mujinol hakkilu cuɗi majji e ɗum waɗe subana Allah fu. Himɓe ɗiɗo kan gatta ɗum. No wodi pawotoɗo mo subana Allah fu hokkata ɗi daaɓo laabi ɗiɗi nder nyaloma. Cuɗi majji ɗo no deni faa woɗi.
Walde darinde do fi golleji arto jonde ni be indirande agazi mo matame nder département Kantiere zone Zender be kawri jamaare e moƴƴinoyde hoggoji nayi anodi anyeje gallure nde nonni ley wakkati ndungo dum do ni be magariya e mirya fungari potti hawtade subabe nder nokkure nde malama misum ardi do nde walde nani ko wi Abu Sarki Sale.
Wonna shekara to kusan
shi wadi dubi 18 ni ena ko min ngada gollal ngal jinda ngal enda gollal anyeje dedu do fisibilla min gatto dum hunno ko ni ardin e lay fedde ami min e walli tobbe enda gan golle no latide hitande war hitande won ko min gatto himbe magari an no himbe miriyat no on balla ko min gomi ngada gollal ngal dugan alla min gomi ngada rangal won ko min kebbi ko na ko min kawri kawri e wodube tuni jum kany e horebe ni eldu ko na je lorji kan du waldi rami hudugol himbe waddabe e horrabe du ko hani faame du wala fu lo fayobe goddum der majjum der ballagaade mi ngattudo no wodi kulle kewde sabo no wodi nokku gon wobbe waran tefa di jam wobbe ko na waran tefa ballaga godum himbe be min golditu no wada ke mi yerto yaade himbe ujunere
akalla de mutande yak 1800.
Sainata yewtere meden pinelo bibbe wuroji sengoji leydi Niger goddi na tawda cadale dalira rafke jorande nago pelle murtube dun sabi ko ardibe saru seji njojjini tendi e tindinde nimbe gam surude di fitinaji raylatu sumane faridatu burayma nani ko wi do endam Umar firte fofu
del leydi Niger no wodi no kuje kewde tawrade e rafi hakkilo fukkingo par region Tillabéri tawa e leydi Difa e leydi Marad Asuman Adraman yamirowo fedde jonde jam
no
kuje fitinaaji tati kanyon won ko tumbi e bawde biide jonnon ko bur sulde hande sanne kan woni nokku to witte lipta ko gurma dum wonno keri le tatbe gansendaram har lakchatto kay joni o ono jam fuddina warto finde nago enda am fino latido no attu sanne ele nokkuje de dun sabi jaati hewbe fu no gonno dilla no kuje mudun en tewtoyde jodaade no kuyto milto no wodi ko samti
la u i pense trouver un mieux vivre
fi gondo no wadda fitinaaji ko wonno meema bibbe wuroobe gombe der nokkuje to rafi hakkilo fukkingo tawa horebe jotni dabareji ko durwi ditta emun Asuman Adraman
on a organisé les villageois
min kawri bibbe wuroobe enda fu e dow pelle ndenaagu de min jojjini lati kanyum den tewtoto kabaruji hokka kabaruji di yaade to horebe fa hande du faamude hono sattugol baasi no watte du konna ko dum hebe dum timmine dum non waddi ko fa hande gomnati jojjini federate ACP aw jinde fille warturde jam seyo kandu konna wonana no wada sigila no watta ko dum fudum heba dum gasa
cette crise puisse finir
pelle kawjide e fi durngol e demal no gadda balla mu en wadugo yewtereji pindinol ci bobagna horejo fedde hawjine e fi durobe e remobe de leydi Niger
nous avons des
no wadi kibaruji de min kokkoto no wadi hawrindeji gattedi dum jodo dum hala dum yewtire ko darto kabe ko watta hakkunde remobe e durobe do gese den no dondu kon nan do fi hawjagol kulan tereje kawta ko nandi e yaadu yeso fu minen kala do majjum no to ko patal e pamra ha kone joddibbe woni ko teddi amin sanne no
vraiment cher pour nous
Asuman Adraman o wi ballaka himbe fu no handi gadda gan wartirgo jonde jam
so any guerre on
kono non latingu wawata ni jalagal hebe sewana bibbe wurobe nat hennem garda ballagaaji mudun en ko heba dum heba dum wadno haa no wodiri dum du min golli do mun sanne heba bibbe wurobe e so ge habini ben watto ko be fu be gollide ko ko der kabaru fa waddo majjum sabu dum tan watto ko dum moja don sabi acha cp min golli didu e fedde de caf
pour différents paliers
dawanti kibaruji meden tili kirten to jamirti